Iyi ni radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihari kwa murisanga ku ijwi ry'America ikiganiro mutegurirwa kanagezweho nange Venuste Nshimiyimana. Ikiganiro cy'uyu munsi cyose ndagiharira umwana wari umaze imyaka 22 atandukanye n'umuryango we, yakuriye mu kigo cy'imfubyi cyari Muhanga, yaje mu kiganiro agasaro kaburaga mu kwezi kwa gatandatu gushize uyu mwaka. Uwo mukobwa witwa Izabayo Serafine Linda yatandukanye n'umuryango we, utuye ku Gisenyi ajyanye n'umuturanyi i Kigali, yari afite imyaka 5. Izabayo Serafine Linda atuye mu karere ka Muhanga, umurenge wa Nyamabuye, akagari ka Keza, umudugudu w'Inunga. Dore uko yaje mu kiganiro agasaro kaburaga ashaka umuryango we.
Nabuze umuryango wanjye nkiri mutoya, ariko ntabwo nibuka ngo nari mfite imyaka ingahe. Naburanye n'ababyeyi banjye, ntabwo nagerageje kubashaka nyine, ariko na n'ubusinda ababona nagiraga ngo mumfashe. Habe na famiye nta muntu n'umwe nzi dufite icyo dupfana cyangwa se nkomokaho nta n'umwe.
Uwakureze yakubwiye ko yakuvanye he?
Ntabwo ngenze agace nari mpema ko ni muzima nce za Gisenyi. Koko ni kuko hari umuntu wamvanye mu rugo, n'ifite mama n'abavandimwe banjye, papa we ntabwo nayo imuzi. Rero hari umuntu twari duturanye yaramfashe amvanye aho twabaga anzana i Kigali. Tanye kureba umugabo wiwe, nyuma yaho rero uwo muntu tuza kuburana anzana i Kigali. Ntabwo nzi ngo twari mu kahe gace tuje kuburana. Rero nanjye naje kuyoba, mu kuyoba nisanga i Rwamagana. Rero hari umuntu wandiraga ati i Rwamagana. Nyuma yaho umuntu wandiraga aza kumfata anjyana mu kigo gituye Muhanga, cyareraga imfubyi na n'ubu kiracyaretseho kitakizerera, ari naho n'ubundi. Gusa ntabwo nagerageje kubashaka.
Izabayo, dusubire inyuma gatoya kugira ngo numve neza inzira wanyuzemo. Uvuye ku Gisenyi uzanye n'umuntu muje gusura inshuti i Kigali, mugeze i Kigali muraburana?
Ego, yari umubyeyi, yari afite abana nabo twari duturanye, ariko afite umugabo wakoreraga muri Kigali. Rero uwo mugore n'uwo mugabo nyuma tuza kuburana, nk'uko naba nabuze ndavuga nti reka mfate imodoka, ko numvaga nimfate imodoka ndi busubira mu rugo iwacu Gisenyi. Imodoka rero njye nafashe yari yajyaga i Rwamagana.
Wari ufite imyaka ingahe?
Ntabwo naba nibuka imyaka nari mfite. Nari mutoya cyane kuko nari ntariga.
Kugira ngo ufate imodoka se barakwishyuje cyangwa bagushyizemo gusa baragutwara nk'abatwara umwana babona ko nta mafaranga ufite?
Yemo, nta muntu wanyishyuje amafaranga. Ntekereza ko bashobora kuba barambonye nk'injanye n'umuntu ntibanyishyuze, ariko ntabwo nishyuye.
Ugenda uzi ko ugiye ku Gisenyi usanga i Rwamagana?
Njye numvaga ko ninjya mu modoka ndi bijya i Gisenyi, nyine nkazishyura mu rugo nisanga i Rwamagana. Kuko nageze mu masaha ya nimugoroba ngeze i Rwamagana, kuko iyo modoka niho yagombaga kugarukira, n'ahandi yagombaga kurenga. Bankuramo, bankuyemo. Rero hari ikigo cya gisirikare cy'i Rwamagana, nicyo cyagiye kinjira ku mukecuru wari uri hafi aho ngaho. Baramwe ati garuka bantware, banshakiye umuryango ariko ntibagaruka. Rero uwo mukecuru waho nawe aza gupfa, ariko mbere y'uko apfa hari undi murumuna we yari afite, ambwa ati ninjya gupfa uno mwana uzamutware. N'ubu uwo mukecuru wundi nawe yarapfuye, ariko umugabo we ariho, ni nawe n'ubu ngubu ukiri kunyitaho, uretse ko n'ubundi ndacyabi Muhanga. Navuga ko ezanjye, ariko nta kintu dupfana. Rero abo yanyoherejeho nibo bahise banyohereza Muhanga, ari naho nakuriye mu kigo cy'imfubyi, ari naho ndi gukoreza.
Ubwo wari ufite imyaka ingahe ujya mu kigo cy'imfubyi, ugera mu kigo cy'imfubyi?
Nari mfite 8.
Uva ku Gisenyi, wari uzi ko izina Izabayo ari ryawe? Iryo zina wari uzi ko ari ryawe?
Nari nzi ko ari ryanjye, ariko ikintu nzi ni uko ari ukuntu umubyeyi yajyaga guhamagara ntiwitabe. Iyo yampamagara inshuro nyinshi sinitabe, yongeraga ko Imana Izabayo, ariko Izabayo ndabizi ko ryari ryanjye. Hafi n'indi ryo ntabwo nari nziza.
Ubwo uva ku Gisenyi uzana i Kigali n'uwo mubyeyi, wari ufite imyaka ingahe?
Ngereranyije na ndumva nari mfite nk'itandatu gutyo. Kuko nari ntaratangira kwiga, kuko nibwo natangiye, bari bagiye kujyana mu ishuri baravuga ngo ntabwo igihe kiragera cyo kwiga. rero yantanze mu buryo bwo kujya gutembera bwa ati ni nugaruka uzajya kwiga.
Mama wawe yarazi izina ryawe akaguhamagara ukamwitaba, wari umwana w'imyaka hagati y'itanu n'itandatu, umwana w'imyaka itandatu abazi izina rye abayitegura kujya kwiga, abazi izina rya papa we n'izina rya mama we. Izina rya mama wawe urarize?
Izina rya mama nayo nzi rimwe, nibuka kwitwaza Mukantwari n'ibyo nzi.
Papa wawe se we izina rye warurize?
Oya, nawo nari mbizi ariko nayaga numva ntawo nari mbizi ntawo namenya ko ryo neza ko nayaga nkunda umva mama akunda kuvuga ngo yitwaga Habyarimana ariko ntago mbizi neza niba ari we, ariko nakunda kuvuga ngo yavuga ngo umugabo wanjye Habyarimana ntago nzi ngo ninde.
Hari umuturanyi umwe cyangwa se babiri wibuke izina rye nk'abantu bakunda kuza iwanyu?
Bari bana ngunzi ni bari baharimo, harimo witwaga Janine yari afite umugabo batuye ruguru yo mu rugo kandi witwaga Uwimana na Petero, hakaba harimo n'umwana witwaga Rukundo wari ufite papa we w'umuporodofensi w'umukobwa.
Ubwo muzi Kigali ni muwuhe mwaka?
Ntabwo naba nibuka umwaka, ntabwo naba nibuka mpe.
Uribuka igihe wavukiye?
Ego.
Wavutse ryari?
96.
Nukuwa ko waje Kigali mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri. None se icyo kigo warerewemo warakuze urakomeza gukora aho ngaho?
Narakuze nyine bitewe n'ibyo nari narigaga ko bakeneyemo nyine umuntu warukora bampamo akazi, kuko nta hantu nari mfite ho kujya, n'ubungubu ndibana ariko nkoramo naho ngaho n'ubundi.
Ukora muri icyo kigo cy'imfubyi?
Aho narerewe niho nkora.
None izabayo mama wawe wamusize ku Gisenyi hashize imyaka yose, mama wawe ntabwo azahuri ntigeza gushaka, ubagahinda karamwishe yibaza umwana wanjye ko yagiye ntagaruke, uwo muntu wari wakuzanye ntiyagushakishije ngo avuge ati umwana twazanye ari hehe, kujya musubira iwabo mbabwira aho umwana ari, ugeze i Rwamagana abantu bashinzwe umutekano barakubonyura umwana w'imyaka itandatu udafite aho ujya, ubabwiye kuri uwo ku Gisenyi ntibagushubije ku Gisenyi ngo bagushakishirize ababyeyi, ahubwo bagushyize mu kigo cy'imfubyi. Ntabwo wigeze nari mutekereza ko hari amakosa agiye akorwa n'abantu ku giti cyabo, ariko bigatuma utigira umenya aho ukomoka, utamenya ababyeyi bawe, kubera ko ni muri iyo minsi bagusubiza ku Gisenyi nta kabuza mama wawe yaragutegeje wari kumubona?
Ndashaka nari mubone, kuko hanimo naho nibukaga, ariko buriya iyo uri kubana n'umuntu utari umubyeyi wawe hari igihe ugira ubwoba cyangwa ntiwisanzure. Ariko nawe navuga ko ari amakosa banigiye n'ubushobozi buba budahari ngo bashe kujya gutanga ayo matangazo cyangwa iki. Kandi nanone numva kumaze kugira ubwoba nyine, maze kumva ko ngize nyine ubwenge nkabwa ndereka ibitekerezo ku muryango wanjye, nabigize maze kugera muri iki kigo. Rero nagerageje amakuru ubu abo bantu banze muri iki kigo banditse n'amakuru bantanzeho nsanganyuranyije ngiye nayo mfite, ku buryo nawe ujya kubwira ikigo ngo kijye kunshakira umuryango wanjye, kuko numvaga binyuranyije n'ibyo batanze.
Niba hari ikintu wibuka ku Gisenyi aho mwari mutuye, ni hehe, ni mu kahe gace, ni muyihe karitsiye, ikintu bikandi umwari mutuye, mwari mutuye hafi ya kiliziya, mwari mutuye hafi y'umusigiti, mwari mutuye hafi y'amaduka, mwari mutuye hafi ya sebe ya se, ni iki wibuka ukavuga uti aha hantu twari dutuye hari hameze gutya?
Ntabwo nibuka ibintu byinshi, ariko nzi ko twari turi inyuma ya Gishwati ho gatoya, twari turi inyuma ya Gishwati, nibuka ko hari igihe kitakigera nk'ababyeyi bakabwira abana ngo ajye gushaka inkwi, nayaga mva nayo nyine mutoya ku murugo bajyaga tujya gushaka inkwi muri Gishwati, n'imbere ya Gishwati twari dufite umwene wacu, ariko ntabwo nibuka izina ngo ninde. Ikindi twari ya Gishwati na Kivu, ntabwo namenya ngo ni mu kahe gace, ariko twari turi hagati ya Gishwati na Kivu, kuko ntabwo twagiraga Gisenyi mu mujyi. Nta kindi kintu mba nibuka, ikindi kintu nibuka ntabwo nzi ngo hari isoko twajyaga duhahiramo bahitaga Inyakabanda, ntabwo nzi niba ariko hakitwa, ariko bahitaga Inyakabanda.
Iyo mwabaga muri abana mukina muri iyo misozi, warebaga hepfo gatoya aho muri Gishwati ukabona inka zigandagaje?
Aya, nanga nabonaga uko ntabwo twari turyegeye neza nyine, nk'uko ati twakunda abantu bavuga ati tugiye guca muva mu gace kamwe tujye mu kandi, ahantu ikintu cyarabuze, twari twagendaga nk'abantu bagiye mu gace kamwe tuvuye mu kandi. twabaye turi hafi nyine twatusa nk'ahubwo twegere ikivu kurusha uko twegere igishwati kuko twakoraga akagendo mu kumuryango tuve mu rugo tugera ku gishwati.
Hanyuma muri iyo myaka yose, muri iyo myaka ukura kugeza ku myaka itandatu, wabanaga na mama wawe wabwiye kwitwa Mukantwari, ariko se papa wawe wigeze umubona mu gihe wari ukiri muto y'uri mukuru uri igitambambuga, wigeze umubona atashye?
Aya, yanakuze ntawe nzi, nta n'ifoto ye n'imwe nzi, nta kintu kimwe munsi.
Na mama wawe ntabwo yigeze akubwira aho yagiye? Wumvaga gusa amuvuga ariko ntakubwira aho yarengeye?
Na kimwe yarabimbwiyeho, na kimwe nta kintu kimwe nari mbizo. Numvaga nyine avuga gutya iryo zina gusa ariko nta kindi mbiziho. Ntabwo nanjye nagiraga amatsiko yo kuba nabimubaza, nyine numvaga ari ibintu bisanzwe.
Hari undi mwana mwari mufite mu rugo cyangwa se wakuze uri ikinege?
Aya, bari bahari bakuru kuri njyewe.
Bitwa bande?
Hey, harimo nari mfite basaza banjye batatu. Umwe niwe nibuka ufite, harimo witwaga Noheli, ariko abandi bo bari bafite amazina y'amasinyandwara bita abantu nyine, harimo witwaga Pusi na Rukara b'abahungu. Aba nari mfite bakuru banjye batatu, ariko umwe ye yarapfuye agwiriwe n'inzu we n'umugabo we n'umwana, ubwo ni ngo yasigaye babiri. Bo ntabwo mbibuka amazina, ariko ndibuka ko muri bakuru banjye harimo umwe wari ufite umwana witwa Gayaya w'umukobwa. Nuko Mbazi nubanwe nkaho ari njyewe wari mutoya, ariko mama ye yarabyaye undi mwana ku ruhande nyuma yanjye w'umuhungu. Nta kuntu nari nakuze nkundi Filite, uwo mwana naramwitiriye Gafilite, yaramubyaranye n'undi mugabo bamwitaga niba ntibeshye ni Jean Paul.
Muri iyi myaka yose ishize hafi 28 kuva uvuye iwanyu, nta muvandimwe wagushatse, nta mubyeyi wagushatse, kuva wagiye i Kigali ukisanga i Rwamagana wahise utandukana n'ababyeyi?
Yego, twese dutandukana, ariko ndivuga ko nkima uwo mugore akimara kunjyana tugeze i Kigali, nagiye kuvoma, ngeze kuri uwo mugezi mpahurirayo n'umwana wa nanone wa mukuru wa mama, ntawo mukuru we mwibuka, ariko hari umundi mwana waraje gushaka akazi i Kigali twahahuriye. Rero nkimara kubura abo bantu bari banjyanye, nasubiye ku mugezi ngo njye kumushaka ndebe ko namubwira ngo nsubize mu rugo ndamubura, ariko nyuma yaho nta yandi makuru nzi menya ajyanye na famiye yanjye cyangwa se ngo umuntu yaranshatse.
None gukura udafite ababyeyi, udafite abavandimwe, ari ibintu byakugwiririye? Waravuye mu rugo ugiye gusura abantu, ugiye gutembera muri Kigali, ugahita utandukana n'umuryango wawe, nubwo wagize Imana ukabona umubyeyi wemera kukorera, ariko se gukura utari mu muryango kugeza magingo aya byakugezeho ingaruka zingana iki?
Ntabwo navuga ko ni nyinshi cyane, navuga ko ingaruka nagize ari ukuba narayuzwe n'ababyeyi banjye cyangwa abavandimwe banjye, kuko nahimba numva nifuza abavandimwe banjye.
Ako
ikindi kibazo nagize kuko n'uwandeze yandeze nk'umubyeyi, ariko ntabwo kuba ntari kumwe n'ababyeyi bacu.
Birumvikana. Mbese mwahise mutangira kubiganira akumva yuko agufite kugira ngo akurere, ariko wari ufite ahandi ukomoka, cyangwa se yakumvishije ko ari we mubyeyi wawe ko nta wundi? Icyo kintu mwacyumvikanyeho mute, wafite imyaka itandatu uzi neza aho ukomoka, kugira ngo bigereho uvuge uti ni we mubyeyi wanjye nta wundi mfite, mwabyumvikanyeho, mwumvikana yuko akubereye umubyeyi ukurera ariko uko ufite nawe ukomoka, mwabyumvikanyeho mute?
Impamvu byaje bitangoye ni ukuvuga ngo nkimara gutandukana n'ababyeyi banjye, nakuze nakunda umuntu uvuga mama cyangwa papa, ibyo bintu ntabwo nakundaga. Rero aho hantu bateraga bwa mbere hobe bafite abana ari na papa mama, nayo imeze nk'aho mfite irungu kuba ndimo aho ngaho, rero no kuba barajyanye muri icyo kigo babonaga batazadira ngo bishoboke. Nuvuga ngo muri icyo kigo kuba barajyanyemo, nuvuga ngo ntabwo bari babwiye ahantu bajyanye n'ubundi, bambwiye ati hari tugiye gusura, ati tuzagaruka. ngeze yo kwa korode harimo abandi bana batoya tungana ngeze n'amahirwe nsanga harimo abandi twayaga duhura amuriza kayiteza Rwamagana n'undi ubwo baragiye bandikisha amadokima mbazo kuyandikisha ntabwo namenye igihe uwo muntu wantwariye yatahiye umva ni mucyaro mucyeza Rwamagana ukajya kuko umuntu ndera ni umuzungu ukabona ahantu uri kurya neza uri kugira cyose nibagiwe ko ngomba gusubirayo hamagaraga papa na hamagaraga mama numvaga abantu turi kumwe bose twiteze kimwe nta uri bubangamire ntashaka no gusubirayo ko nta mirimo yari ihari naki numvaga aho ngaho ariwo ngomba kuba ndi mu gihe ntarabona ababyeyi banjye aho hantu numva ndi numva ntekanye kuko kandi ubutaha bajya no kugendikisha nta kintu bambajije wenda ngo babe bambaza ati se utukaye cyangwa iki ngerwa ngo nashidutse mbona ntaho kazi kero bibese
none rero mbwira niba kubw'Imana mama wawe Mukantwari akiriho ndetse byawe n'amahirwe na papa wa Habyarimana akaba akiriho cyangwa se umwe mu bavandimwe bawe ndetse n'abaturanyi bariya mwari muturanyi hafi ya Gishwati bajanine bawimana barukundo niba abo bose hari umuntu ukumva cyane cyane aho mu muryango wawe niki yumva ushaka kubabwira muri kano kanya niwa muntu utambaha kugira ngo mwandike ibaruwa y'urukundo
ni ikintu nababwira cyane cyane niba mama kiriho icyo nabwira ni uko mukumbuye cyane nariye nkumbuye kuba nakumva umubyeyi muhamagara mama ndetse nkumbuye abavandimwe bacye ndavuga ko bakumbuye cyane kandi nifuza guhura nawe ariko ndabakora
bizabayo Serafina komera komeza wihangane ndasaba cyane kugira ngo abantu benshi bumva ijwi rya Amerika muri kano kanya bashyire hamwe bakomoka aho mu Gishwati bazi umubyeyi witwa Mukantwari wabuze umwana mu mwaka w'1996 amuhaye undi mubyeyi bajyanye gusura abate Kigali yitegura gutangiza umwana we ku ishuri abantu bamumenya bazi ko umwana yahakuriye abajyanye nayo gutora inkwi bazi ko umwana agiye ntagaruke bamenye yuko ariho ari hano mu kiganiro agasaro ka buraga bazatuhamagare kugira ngo tubabwire aho umwana aherereye aho Izabayo mwese niryo zina muzi cyane Izabayo uryo zina uzumva hari icyo rimubwira kumva yibuka uyu mwana w'umukobwa wari ufite imyaka 6 mu mwaka wa 2022 nyaboneka muzaduhamagare kugira ngo tumuhuze n'umuryango we ndabashimiye nabo rero Izabayo wakoze cyane kuza mu kiganiro agasoro ka buraga ndagukomeza ndakwihanganisha kandi kwifuriza amahoro y'Imana ikiganiro kimaze gutambuka abantu benshi bari mu karere k'uburengerazuba baracyumvise kubera insakazamajwi y'ijwi rya Amerika iri Karongi turi kuri FM 93.3 umwe mu bambasaderi b'ijwi rya Amerika Habinshuti Elifaz yaratwandikiye atubwira ko umuryango wa Izabayo wumvise ikiganiro ukamumenya naramuhamagaye atuye mu karere ka Rutsiro mu murenge wa Bineza akagari ka Remera umudugudu wa Buhoro
numvise ikiganiro cyanyu umwana aravuga avuga iwabo avuga amazina ya papa we mama nsanga nuyinahangaha ababyeyi be uyu munsi nagiye kubareba turavugana barambwira bambwira nawe amazina yabo kuko nayo nabyanditse basanga niwe bari bari muri process yo kubashaka ngo muzabashaka ukuntu bazabavugisha
wowe uri umwambasaderi w'ijwi rya Amerika uri umuntu wumvise ikiganiro ujya kubwira ababyeyi ba Izabayo
yego
uri umuntu mwiza hari inshuti Elifaz usanga wumva ikiganiro agasaro ka buraga
yego ndabikurikirana ndetse n'ibindi biganiro byose by'ijwi rya Amerika
hanyuma se urimo wumva kino kiganiro aho Izabayo ashakisha ababyeyi be wasanze muturanye nawe uturiye Gishwati
nuko haratabyibuka ntabwo ari hafi ya Gishwati ahubwo ni ahantu ngubu mu murenge wa Boneza akagari ka Remera umudugudu ni wa Busanza aho hantu umudugudu sorry bawita Kaganza ahantu yavuze ko yatashaga rero mu ishyamba rya Gishwati nabajije ababyeyi be bambwira yuko ari ishyamba rya Kaganza aho kuko yavuze ko yarebaga muri mu kiyaga cya Kivu
ukimwumva avuga waravuze uti ubu yenda ababyeyi be bariho reka njye kubashaka cyangwa se warusanzwe ubazi
ubundi byabaye nk'ibihurirana uyu munsi hari ahantu nagiye gukora akantu ka instalasiyo nsanga ababyeyi be barimo baravuga ko bataka kuba bajya ku murenge kubaza uburyo bazabonana n'abanyamakuru bo ku Ijwi rya Amerika kuko nabo amakuru barayumvishe ariko njye kuko nari nabikurikiye nkabyandika nkavuga nti uyu muntu uvuze Gishwati nabikunze nshobora kuzashyiraho na nko ku rubuga rwa WhatsApp cyangwa ahandi hantu akaba yenda yahuje umuryango we
hanyuma se uganira n'ababyeyi be wasanze iyo mvune nabo bayivuga ariko wabubunye bameze bate kumva ko umwana wabo ariho ko yagiye ku Ijwi rya Amerika bashakisha
kugeza kuri ubu rero ntabwo ababyeyi be barabyemera neza kuko bavuga yuko ari igitangaza ari ibintu nyine ariko baramutse bamubonye aribwo ngo babyemera bakavuga bati keretse Imana yonyine mbese bo bambwiraga yuko ngo bazampemba ngo nibamubona ngo bakabona ariwe nkabya ntingiye ibyo ndi gukora ni ukubafasha nta bihembo bindi ni kugira ngo mbafate ahubwo tugize amahirwe nuko mwabonana n'umwana wanyu koko ugasanga niwe
none iyo wumva ikiganiro Agasaro Kaburaga wumva ari nk'iki twagombye kurushaho gukora neza wumva ari iki kigutunganiye
kuri njyewe mba ikintu cya mbere cyashimishije ni uko ubu musigaye mwumvikana hafi ya hose mu gihugu kandi ndabashimira ko imbuga nkoranyambaga zanyu zirakora iyo umuntu abandikiye mugerageza kumufasha mukamukurikirana mbese ikiganiro n'uburyo gipanze n'uburyo giteguye ntacyo nababwira mwongeramo cyangwa mukuramo ahubwo uko kiri kirashimishije kuko kubona umuryango uhurana n'umwana hashize igihe kinini nta n'icyizere bari bafite cyo kumubona yari ibintu bishimishije
ndagushimiye cyane rwose Elifaz Habinshuti ukomeze wumva Ijwi rya Amerika kandi nabo bose batuye aho ngaho mu karere ka Rutsiro abatumva mwese aho ngaho mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda aho dufite umunara i Karongi kuri FM 93 n'ibice bitatu i Karongi nagira ngo nongere ngushimire cyane ngushyire mu rwego rw'indashyikirwa mu rwego rw'abambasaderi b'Ijwi ry'Amerika wakoze cyane gufasha ikiganiro Agasaro Kaburaga nkwifurije amahoro y'Imana
urakoze cyane
shaka gasaro kawe muzakabona rero shaka gasaro kawe muzakabona wiki kintege shaka gasaro kawe muzakabona shaka gasaro kawe rero
kugira ngo ngire amakuru afatika nivaniye ku isoko nasabye hari inshuti kunsasha nkavugana n'umuryango wavugaga ko izabayo hari uwabo kugira ngo numve ko amakuru ahura ku mpande zombi batuye mu karere ka Rutsiro umurenge wa Boneza akagari ka Remera umudugudu wa Kaganza ndifuza kuganira namwe gato jyewe nitwa Venuste Nshimiyimana ndi hano ku Ijwi rya Amerika mu kiganiro Agasaro Kaburaga ndabashimiye cyane kuba mufashe kano kanya kugira ngo tuganire cyane cyane nshimire nawe Habinshuti Elifaz uvuye ku kazi ari kukwemeza kugira ngo umfashe kuvugana nabo babyeyi n'abavandimwe n'abaturanyi ba Serafine Linda izabayo maze imyaka 22 abashaka kanagira ngo mbanze mbabaze numve niba koko uwo mwana mushaka wanyu ndahera kuri wowe mubyeyi mukantwari uri buku uyu mwana yavuye mu rugo yagiye he
yagiye ajyanye n'umuvandimwe w'umudamu twari duturanye bagiye mu mujyi wa Kigali.
Bari bagiye gusura abantu, bari bagiye gutembera, bari bajyanywe n'iki?
Ni uwo mudamu yabaga ariko abo kavukira akaba twari duturanye ariko aba i Kigali.
Uwo mudamu yitwa nde?
Mukariyonzi Makirema ati.
Aracyariho?
Eee.
Muraturanye?
Yari Kigali aracyari mu mujyi.
None se uwo Mukaniyonzi Clementine ageze Kigali n'umwana wanyu izabayo yiza ababwira yuko yagezeyo yabahaye amakuru ababwira ko urugendo rwagenze neza ko bagezeyo amahoro.
Uwo mwana ubundi reka mushiki wanjye niwe wangwaga mu ntege, uyu ni umukecuru wanjye arakuze, reka tumufashe ndaraho ndi kumva ari kwibeshya gatoya.
Yego, wowe uri Rukara ukabuvi rimwe na Manizabayo.
Yego.
None wowe uhereye ku byo wibuka amakuru ufite nayahe?
Uwo mwana bide nuko ninjye yakurikiraga ni njyewe twa turi mu rugo gusa. Uwo mwana biza ngomba yuko uwo mukanya nzima amushyira ngo amutwaze umwana w'abana babiri batoya baramujyana mujye aho bita mu nkomero ngo araza kugaruka. Kani ya mugarura au gaita mukumeza ni Kigali. Ugakimara kugera i Kigali tukatuhamagara Mukaniyonzima ngo amutwohereze akambwira ngo azamutuzanira, birangira atamuzanye. Uwo mwana aza ngo guhura n'uwo bita Ndahimana bene wabo wa mama mu miryango yabo, baza guhura agiye kuvoma ku iriba risanzwe mu makaritsiye. Ubwo yahise asubiza uwo mwana ajyanye ijerekani mu kugaruka ayoberwa wa wundi wita Ndahimana aho amusanga yasa yagiye ugahita baburana gutya.
Ariko se ayo makuru wayabwiwe n'iki wowe? Ni Ndahimana yakubwiye, wayabwiwe nande?
Ndahimana ubwo we yari umuntu ubwenge yashakaga amafaranga i Kigali, ubwo twamubwiye ati siko twabuze umwana wacu ntabwo mwamwaramubonye inda ngo muzamudushakire mube mutangishiriza. Ngo aratubwira ati nigize mubona aho ahantu rimwe agiye kuvoma ti ku icyo gihe ti sinongeye kumubona. Ngo Ndahimana tumusaba yuko yatujyana ku uwo mugezi ngo wenda bariho tuzamugenda tujye tubaririza se yenda tuzabe uko tuzamumenya ahantu aherereye. Ubwo Ndahimana ntibyakunze ko aba yatujyana hahandi, yahise yigendera nyine akomeza kugenda akajya yahise ava muri Kigali ajya aho bita muri Kongo ugana Igisenyi.
Ariko Rukara, ayo makuru mbwira ndifuza kumenya rwose neza aho wayakuye. Urambwira ko wagiye i Kigali, wowe niba wibuka neza ujya i Kigali wari ufite nk'imyaka ingahe?
Njyewe njya i Kigali.
Yego.
Njye ntabwo nari ndiyo, nuko nyuma yaho nabashije kujyayo aho mviriyeyo mfite imyaka 30 ninga aho mviriyeyo ndumva hashize imyaka 7 Kigali narahageze nsanga atari ahantu ho gushakira umuntu utazi ahantu waba wamushakira.
Icyo nshaka kumenya ni igihe wowe Bukara wagiriye Kigali?
Ewe, nagiye ngiye gupagasa muri 2017 n'umunani gutyo.
None se ubwo wagiye gushaka umwana wari umaze imyaka hafi 16 abuze, wumvaga uri bumushakirehe cyangwa se nawe hari ibyo utakibuka neza?
Oya, njye ntabwo nari ngiye kumushaka, nuko numvaga yuko yaheze muri Kigali. Rero njyewe nabashinzwe kuba naguma i Kigali mvuga ati wenda namubona, ariko ntabwo nagiye ngiye kumushaka.
None se kwa ruzi ko Clementine Niyonzima ariwe wajyanye umwana ko mwari muturanye, kwa ruzi neza ko atuye i Kigali kubira iki atariwe wagiye gushaka?
Ntabwo batwiyerekaga, ntabwo babashaga utwiyereka ngo batubwire n'amakuru yo kumenya aba yarabuze, ntabwo bigeze batubwira ukuntu yaba yarabuze.
Ndabyumva, ariko Clementine aho yari atuye i Kigali urahazi?
Oya, ntabwo nawe ntabwo nigize mpagera iwe mu rugo, ntabwo nigize mpagera.
Ariko mwaravuganaga kuri telefone?
Yari afite umwana niwe mukuru wanjye uwo bita Noheli, niwe babashaga kuvugana bitewe n'uko atunze n'umugore wa murumuna we uwo Mukaniyo.
None se kunumva ari ibintu byo mu muryango mukaba mwari muzi neza aho atuye yarabajyaniye umwana, ni iki cyababujije kugira
ngo mugende mu mushake mumubaze aho umwana wanyu aherereye.
Kwewe bitewe nuko urumva imyaka ishize kigenda ntabwo twaturagasobanukirwa kuba twajya mu mujyi, kandi we yaragiye ahita gumira yuko n'ubundi yaje kumujyana ariyo yarasanzwe aba ubuzima bwe ni mu mujyi. Ndumva hashizemo imyaka irenga nka 30 batabe ina bibera i Kigali n'ubu niyo baba. Ubwo bahise bava kuri rezo ubwo bavuganaga mbese bwihishwa na nimero y'uwo mugore wa mukuru wanjye, mbese ntibatugaragarize yuko uwo mwana yaba yarabuze. Ntibatubwira impamvu, twe bakatubwira ngo arahari ngarahari gusa ntagire ikindi batubyira.
Ariko iki ni ikibazo gikomeye, ariko ndagira ngo kikubaze n'ubwo bwose wari umwana ariko ubu ngubu uri umugabo. Bishoboka gute ko mu gihugu nk'u Rwanda abantu bakabura umwana akagenda akamara imyaka 3 imyaka 4 imyaka 10 15 20 gashira uwo mwana afite umuryango akomokamo baza umuntu wamujyanye ntibaje kumureba ntibitabaza ubutegetsi ngo babwire bati umwana wacu twamubuze. Mwari muziko muri mu Rwanda cyangwa mwari muziko muri mu kindi gihugu kitari u Rwanda, mwumvaga nta butegetsi buhari mwakwitabaza kugira ngo bubafashe kubera iki mutabikoze? Nicyo nshaka kumenya, niba ari ukomeje gutwaza ijambo mama wawe urikomeze, hanyuma mukanya ndashaka kuvugana n'uwo muturanyi Janine kura kwa ari ibintazi ushobora kuba wutazi. Mbwira icyatumye mutitabaza ubutegetsi.
Akimara kumutwara hashize nk'imyaka 2 atubwira ngo azaza muzanye twitabaza inzego z'akagari n'umudugudu yazaga atuye mu mudamu.
Hanyuma byaje kugenda gute?
Ubwo uwo mwana nawe aramwemera amubwira yuko yamusigiye umuturanyi azaza musanga. Ubwo bamwandikisha inyandiko yuko byaje no mu kagari Ndumba, nabo icyo gihe bafiteho amakuru baradufasha bamushinga yuko umwana atagomba kubura, agomba kuzamuzana. Ubwo mu kugenda yahise agenda gutyo ntiyongera kugaruka burundu kuva icyo gihe, nawe yaratarongera kugaruka
kugeza na n'ubu. Urambwira ko ubuyobozi bwasabye umuntu watwaye umwana kumugarura ntiyamuzana nabwo buterera iyo?
Uwo bari bashinze kumuzana yahise agenda arabura. Ubwo twayakuye butsa akagari bakatubwira ati se ko umuntu wari kumuzana yagiye, mwagira tubigenze gute? Tuzacunge nagaruka tuzabibamenyeshe, kugeza na n'ubu yarataragaruka.
Iki ni ikibazo gikomeye kigomba gushakirwa igisubizo kugira ngo umuntu avane umwana waba mujyane Kigali, ubutegetsi bumusabe kumugarura ntamugarure, atereriyo namwe mutereriyo. Icyo ni ikibazo tugomba kugarukaho. Janine, ndashaka kuvugana nawe, uri umuturanyi maze abaye yarakuvuze mu kiganiro avuga ko mwari muturanyi. Uramwibuka uwo mwana?
Ndamwibuka uko yavuze niko bindi. Uwo mwana ni umuturanyi, nyina ni umugabo we n'umugabo wanjye bazimwe, n'ubundi ntiharuguru y'inzu y'iwa.
Yego, none mfasha unafashe Rukara kwibuka, ariko nge ndashaka kumenya neza niba koko uyu mwana ari uwanyu, kandi niba byakozwe kugira ngo aboneke byaranyuze mu nzira zikwiye. Uyu mwana amaze kubura kandi yaravuye mu rugo ajyanye na Clementine Mukaniyonzima, kandi Mukaniyonzima akaba afite murumuna we washatswe na mukuru wa Rukara ariwe musaza wa Manizabayo. Ni ibintu byo mu muryango, umwana yaburiye ate mu muryango? Namwe babaturanye mwananiwe kubafasha kugira ngo umwana agaruke, niki cyabuze? Kuki uyu Clementine mutamushatse?
Yego, nibyo umukani w'inzima yarajwe abasha kumushyira mu rwego rw'umudugudu ndetse bigera ku kagari. Yuko azaza amuzanye. Noneho nubwo aba mu mujyi wa Kigali ntagira aderese, ubwo ni ukuvuga ngo wenda araraho bwije gutyo. Igihe cyarageze avuga ko umwana avuga igihe bakomeje kumubaza ati umwana ugomba kutubwira aho yaherereye cyangwa akatubwira inzira yanyuzwe. Byagezaho arabeshya ngo umwana yarapfuye.
Aravuga ngo umwana yarapfuye?
yego giye cyarageze arabesha ngo umwana yarapfuze bo rero kwabyakire duko akindi twakomba gukora ubw'amahirwe y'Imana kuva kuri radio turayikurikirana radio yanyu twumva murabivuze uko yavuze murumuna mukuru we wagwiriwe n'inzu nibyo ko parahani mukuru we wapfanye n'umugabo we n'umwana bari barabyaye uko yavuze abaturanyi bose niko biri ahantu nyireshye ni hato yavuze ishyamba rya gitwati ariko haruguru yo mu rugo ni ishyamba rya Kaganza ryari rihari hafi y'ikiyaga cya Kivu
agasaro kaburaga kabonetse
maze kubona ibimenyetso bihagije binyereka ko izabayo abonye umuryango we naramuhamagaye ndabahuza. Hello.
Hello.
Mani zabayo wiriweho?
Niriwe neza.
Amakuru yawe?
Amakuru ni meza cyane rwose.
Ni Venuse Nshimiyimana hano ku ijwi rya Amerika mu gasaro ka Buraga nakubwiye ko ndi buguhamagare kugira ngo ushobore kuganira n'umuryango wawe.
Ego.
Urabyiteguye?
Yego, niteguye n'ikibazo.
Mbere yuko mbahuza nagira ngo unyibutse gatoya muri basaza bawe wambwiye uwitwa Rukara uramwibuka?
Uwo nibuka ndibuka mu witwaga Noheri.
Yego.
Niwe wari mukuru mu bahungu abandi nari nzwi ya yandi ya mukenyerano.
None se amazina y'amabyiniriro wibuka byabaye bya Rukara cyangwa se iry'undi n'ayahe?
Harimo twaga Rukara na Pusi niyo nzi abo babiri bandi bari Bekara.
Rukara na Pusi. Hanyuma umuturanyi wambwiye mwari muturanye Janine uramwibuka?
Warutera kuba mu rugo ndamu.
Janine warutiye haguru yo mu rugo uramwibuka n'ubu aracyahatuye niko yambwiye. None rero mama wawe uramwibuka izina ryo wambwiye kuryibuka? Mama wawe rero ari hano mu kiganiro agasaro ka Buraga. Janine nawe arahari na Rukara arahari, udahari ni Pusi, bari hano kugira ngo muganire bwa mbere nyuma y'imyaka 22 muburanye. Nagira ngo nguhereho wowe byari byiza yuko ngo mpera kuri mama wawe umaze imyaka atakunda, ariko niwe mperaho kubera ko ni wowe waje hano ubashaka. Mama wawe arakumva ari hano mu kiganiro musuhuze.
Mama
karame
mama
ari kukumva zabayo
urakomeye cyane
kukumva ndakomeye ndaho mwana wanjye
mama naye ndaho ndakomeye
ukoyo ndaho nange ndakomeye rwose rwose tuwese ndi mutarwari niwe rwose gushaka nka mama wawe
mama mukuru
amakuru ni meza cyane rwose uko wadusize twese niko duhari mwana wanjye rwose umuryango wawe wose urahari
hari byinshi muza kuganira ntahari muri mu gikari ayo makuru menshi muraza kwasangira muri kumwe. Rukara nguyu mushiki wawe nawe musuhuze.
Nakumvise nakumvise turaho turashima Imana.
Ndiye ndashima Imana musaza wanjye mukuru.
Makuru ni meza.
Ndabakunda cyane ari.
Ndabakunda twebwe cyane twebwe.
Birumvikana yuko izabayo amagambo arimo arakubana make y'ibyishimo ndumva byagusabye ndumva n'amarira arimo agwa. Birumvikana ndibuka mu kiganiro umbwira wibuka neza umuturanyi warutuye haruguru y'urugo rw'iwanyu Janine ari hano mu kiganiro nawe musuhuze.
Yego nawuraho
nanjye ndaho cyane ndagukumbuye umva cyane ariko
uzatubona Imana yaraduhuje Imana yabikoze dushimire n'agasaro kabuze kabonetse ubwo turabashimiye
cyane
kuba turi kuvugana Imana ishimwe.
yego murakoze cyane urakoze cyane gushima madame Janine wari mu kiganiro akuvuga cyane akwibuka umwana yarakwibukaga n'ubwo gose yarafite imyaka mike kuba rero
no mwana nareze umwana nagaburiraga umwana ahoraga mu rugo ntago namwibagwa kuba twaramwumvise nuko twakurikiranaga cyane iyo radio kugira ngo bumve ko hari cyo Imana yakora none Imana yaragitanze urakoze kuduhuza.
Urashaka kumbwira ko mwumvaga radio Ijwi rya Amerika ikiganiro Agasaro kaburaga mwizera ko umunsi umwe umwana wanyu azaza bashaka
utahambye ntushobora kumenya ko ariho cyangwa atari byose birashoboka.
Izabayo wambwiye ko utibuka izina ry'umuntu wakujyanye ariko bambwiye ko yitwa Clementine Mukaniyonzima niwe mwajyanye Kigali. Amazina mbye kutaruyazi ni ikintu kibabaje ariko kubera ko cyavujwe hano mu kiganiro nagira ngo nkikubwire udataha utakizi nuko bagiye kusaba ubutegetsi kugira ngo bubafashe bisana rya mindi nakubazaga by'irwamagana n'ibaza impamvu ubutegetsi butagushubije iwanyu kandi uza kukomoka ariko ubutegetsi bw'iwanyu bwakoze icyo bushoboye kugira ngo wakujyanye akugarure ariko Mukaniyonzima aza kugeraho ababwira ko wapfuye utakiriho kugira ngo bamureke kurako nawe atarazi aho uri nubwo bwose yari amaze imyaka myinshi ababeshya yuko igihe nikigera azakugarura agombe kuba atarigeze yemera yuko yakubuze atazi aho uri ariko rero Imana ishimwe yuko uri muzima ukaba ushoboye kuba n'umuryango wawe kubonye ababyeyi bawe ubonye umuryango wawe ubonye abavandimwe bawe ubonye inshuti zawe abaturanya bagukundaga n'abo wakundaga. Ngiki kiganiro Agasaro kaburaga ndagushimiye yuko wakijemo ukaba ukigiriyemo amahirwe ukabona bawe ubushize naguhaye umunota wo kubatashya reka nkongere uwo kubasanga
cyambere abanza kuvuga no kubanza gushimira umuryango wanjye nanoza kushimira cyane ko nabo babashe kunyitaho nubwo wenda batari bazaho ariko bagerageje kunshakaho narindi nubwo bitakunze kandi nkanabihanganisha ku bw'izo nkuru mbi babwiwe z'uko ntariho kandi ndiho nanjye ndumva bimbabaje cyane kuko nanjye kuba nari ndiho ntaza umuryango uri nanjye nifataga nk'umuntu wapfuye kuko nibo abantu batazaho none numvaga narapfuye nyine numvaga mbese muri njye narapfuye nyine tu ariko ndabanza kubashimira cyane ko bagumye kumva hafi bakakujya kunkurikirana nubwo bitahise bikunda ariko nabyo ndabibashimira cyane nkaba nishimiye kuba nanjye numva nongeye kubona umuryango wanjye nubwo ntaramenya ngo barangana gute barareshya gute ntabwo nababyibuka ariko nzi ko wari musaza wanjye mukuru yari inzobe abandi ari ibikara aboho ndabibuka pe ndabyishimiye n'ahangaha ndi ndumva umuryango wanjye nkufite kuko tumaze kuvugana n'ijwi rya mama wanjye nkaba mbyumvishije mugiye kumpa amahoro mu mutima numve neza cyane ko no kuva mu gitondo mutaramamagana mbaga nabuze amahoro nkubwire ko nezerewe cyane kandi utari njye uzabona mbabonye ntamenya ngo uyu ni uyu nguyu n'uyu nanjye bakambona bashobora kuba nari nzi bazi ko wenda nabaye muremure cyangwa umupfuya ariko nibambona ndetse nanjye nkababona bizanshimisha cyane kandi mwaje kumeze neza nta kibazo mbayeho neza uretse ko nari mbayeho mu buzima budafite umuryango ariko mbabwire ko nari meze neza cyane.
Urakoze cyane. None Janine Rukara nawe mubyeyi Mukantwari hari icyo mushaka kubwira uyu mwana wanyu hari icyo mushaka kubwira Ijwi rya Amerika mbere yuko abumva cyane cyane Ijwi rya Amerika babafashije cyane nabo kumenya ko umwana wanyu abashakisha ni benshi bavuze bati uyu mwana turumva tumuzi tereka mpere kuri we mubyeyi Mukantwari hari icyo ushaka kuvuga kuri ayo magambo wumva umwana wawe
Ibyo ngibyo ni byo ndi bukorere mu gikari kubera impamvu zo kubungabunga umutekano wa buri wese mbikorera mu gikari ndaza kubikora ariko niba amaposa ageze aho ngaho mwamuha nawe akanya kugira ngo asuhuze mushikiwe nawe twumve uko amwakira
Nari nagusabye
yuko igihe cyo kugira ngo tuba turimo tuganira kutaba uri wenyine kino gihe ni gihe gikomeye hari inshuti yawe ikuri iruhande nkuko nabigusabye hari umuntu muri kumwe
ari bahari ariko akibuye bijyanye na graduation bari mu kazi ariko bari bahari kuva bagaye twari turi kumwe
ni byiza ko utari wenyine kubera ko izindi nkuru uzitera ibineza neza ariko nanone ni byiza kutaba wenyine ukagira umuntu ukuri hafi ugufasha kuzakira nagira ngo munyemerere mbashimire kuba maje muri kino kiganiro agasaro kaburaga muje kwakira umwana wanyu mana izabayo Serafine Linda warumaze imyaka 22 atazaho muri abashaka atazaho kumoka atahibuka neza yifuza kumenya niba mukiriho nkaba rero mbifuriza kuzagira ibirori byiza nibiba nimumwakira muzadutumire natwe tuzaza tubafashe kumwakira dusangire ibyo byishimo ndifuza kandi gushimira by'umwihariko Elifaz Habinshuti wadufashije kugira ngo dushobore kuganira navuga ko ari we wari ku buhinga bw'ibyuma niwe uyongere ku mubare w'abambasaderi b'ijwi ry'Amerika babandi badufasha kugira ngo ijwi ry'Amerika rigere kure rihoze imitima ryunga abantu rishobore guhuza ababuranye n'ababo Elifaz Habinshuti ndagushimye cyane mbivanye ku mutima nawe Izabayo ndagushimira cyane kuba baraje mu kiganiro agasaro kaburaga ukaza wizeye yuko tuzagufasha tukakubonera umuryango birabaye agasaro kaburaga karabonetse hari ikibazo cyihariye ushaka kubaza umubyeyi wawe
kubera
ari yaravukiye mu idini ry'abapene nari namubatishije ari umwana w'uruhinja yitwaga Elizabeti mani zaba Elizabeti ariko ntabwo yari anzi ko yari akiri mutoya
agasaro kaburaga
Linda hari abana benshi baza hano mu kiganiro agasaro kaburaga bashaka imiryango abana bameze nkawe abo ngabo wowe kubonye umuryango wawe n'icyo wababwira
ikintu ndababwira ni uko mbere ndambeka niyo uko ndishimye cyane ko kumva kubona umubyeyi n'abavandimwe kumvura babonye ni ibyishimo utabasha kumva ngo birangana gute ariko nanone nkabwira n'abo bandi wenda batarabasha kubona imiryango yabo ko bagomba kugumya kwihangana bagakomera nabo nkabibiza ko izo famiye zabo nabo bazababona nk'uko nanjye mubonye bakomeze nabo bakomere kandi bakurikizeho no gusenga kuko byose bifashwa no gusenga byose
ubuse ubwo ubonye umuryango wawe uzongera kumva ikiganiro agasaro kaburaga
yego nzakomeza kucyumva kandi nabo mwese namushishikariza kumva kuko niyo wayumva koreyo nta ikintu cyatuma bahamagara ngo bagufashe hari abo ushobora kumva ukaba wabafasha hari igihe nshobora kumva nk'umuntu uri gushaka umuryango we cyangwa se umwana uwo muntu umuzi nshobora kuba nanjye namufasha kuko nanjye ndakeka harimo nanjye abamfashije abo bantu ndabashimiye cyane imana izabambera umugisha nuko utagabanyije ndabashimiye cyane ubanshimiye cyane ariko mbaye kambanze nawe ngo uhereho ndagushimira cyane n'urwego ntarakubona yuko Imana isamfashe ubone nanye ndagushimira ako nabo ndabashimira cyane kuko buratwatubereye nk'Imana yo ku isi kuko muratureberera tugiraho twebwe tutabasha kugera tuvugira ibyo tutabasha kuvuga ndabashimira cyane kandi mujye mukomerezaho kandi n'Imana ijye ibaduhera umugisha kuko twe ntabwo twabashe kubona icyo tubahemba ariko Imana ijye ibahemba n'ukuri
ngaho rero ukomeze usenge kandi nanjye uzansabire
yego murakoze cyane bari kumugisha
Linda urakoze cyane namwe murakoze abaraho ngaho umudugudu wa Kaganza muri mu kagari ka Remera mu murenge wa Boneza ni mu karere ka Rutsiro ngaho mwumva ijwi rya Amerika kiganiro Agasaro Kaburaga kuri FM 93 n'ibitatu n'umunara wacu uri Ikarungi ngaho rero mukomeze mwumve ijwi rya Amerika mugira amahoro y'Imana Umubyeyi wareze Izabayo Serafine Linda niwe wamushishikarije kuza mu kiganiro Agasaro Kaburaga yitwa Uwa Mwiza Clarisse atuye mu karere ka Muhanga umurenge wa Cyeza kagari ka Makeza umudugudu w'Inunga
banje kubashimira kubw'uyu mwana uyu mwana nyine nanjye ndugwe mu bantu bakoraga muri cya kigo cy'imfubyi yarerewemo ambwira amakuru ye numva ninjye wamenye Agasaro Kaburaga mbere ndakamutekerereza ndamubwira nitanga amakuru ariko nanjye mbashaka nitwa Mwiza Clarisse nanjye mfite umwana ndakuye muri icyo kigo ariko akaba afite umubyeyi twaburiye irengero kandi twumva ko ari mu karere kacu nimara kubumva numvise nabasaba ko mwamunshakira
ufite umwana wareze ari kurifuza ko yabona nyina wamubyaye
numva yakenera umubyeyi we nubwo abasabimbira ariko mba numva bibaye byiza twamuhuza n'umubyeyi we
mbwira rero uwo mwana urera umumaranye igihe kingana iki
umwana namufashe 2018
none se ubu tuvugana afite imyaka ingahe
afite imyaka 17
wambwira amazina ye
itwa Byishimo Lucky
Byishimuraki ujya kumufata kugira ngo umurere wamenye aho akomoka nyina uramuzi se umubyara uramuzi akomoka he
njye namwiyandikishijeho kwirangamirere urumva namugize uwanjye ariko mu kumuzana mu kigo cy'imfubyi yafatiwe ahantu Gahogo ngendi Muhanga noneho ahantu aho hantu ngo mama we yarahakoraga arangije arahamusiga ahamusize bamuzana muri icyo kigo cy'imfubyi ngikoreramo batanze abana umwana asaba ko ari njyewe wamufata nuko ariko nyuma nkomeza gushakisha amakuru ya mama we bambwira yuko mama we yitwa Gasorange Mujamaria hanyuma bambwira yuko ngo yigeze kujya ngo akina filime ngo bamubonye ahantu niba ari ibyumba nyuma byumba vayo ngo ajya akajya acuruza amasedi Kigali ngo ari kumwe na nyina wa Mbogo ntabakanyombye noneho nkomeza gushakisha ahantu nagiye numva aba hano muri Muhanga yabaye Nyabisindu njyayo barambwira bati nta nimero ze tukigira twara mu buzi yajyaga dusura none nta kiza nkomeza kubaririza abo bana yabanaga nabo kuko nabo bafushije umubyeyi basigara bonyine noneho abana barambwira bati niwe bambwiye ayo makuru yuko baramubonye akina filime aho ari mu mafilime ubwo iyo filime senyezi ariko uwo mwana numva mama wabaye ariho rwose yamfashe akareba akana ke yarakuze yabaye umusore rwose ambabariye twahuza twese tukaba ababyeyi ariko umwana akabona isura ya mama we
ariko ntuhogore ntuhogore niba koko amakuru fitariyo niba uyu Solange umuja wa Maria yarakindanye na Kanyombya niba yarakindanye na nyina wa Mbugo kubera yuko abo nabakinnye nshobora kumenya aho bari nzashakisha nzababaza bazamfasha hanyuma menye niba koko uyu Solange muja wa Maria ariho ubu ngo asanga ari yiyumva ubu tuvugana hano ku ijwi ry'Amerika abantu barahita batubwira ko bamuzi nawe araza kwiyumva aduhamagare atubwire adusabe kumuhuza nawe kugira ngo ahure n'umuhungu we nibiba ngombwa tuzakoresha uburyo bukwiye kugira ngo agufashe gukomeza kurerera u Rwanda niba uyu Solange muja Maria akumva muri kano kanya ngiye kuguha uyu munota nk'umubyeyi wamureneye umwana muri iyi myaka yose ishize ukaba ukimukunze ntushaka kumwikuraho nuko gushaka kugira ngo nawe akure azi uko afite umubyeyi niki wumva ushaka kumubwira nk'umubyeyi
njyewe ikintu nshaka kubwira Solange ni ukumubwira ko raki yakuze yabaye umusore yiga muri segonderi hanyuma yiga otomobile ni umwana w'umusore uzajya mu mwaka wa gatanu kwezi kwa cyenda numva nifuza yuko yaza akareba n'isura ye akamenya uko angana twese tugakomeza tukabana nawe yashaka ko tugumana tukagumana ariko nkamenya mama we tukajya dusurana nk'ababyeyi n'ukuri n'umusore mwiza cyane mba nifuza ko yabona isura ye akabona uko angana tubimfashije n'ukuri na basabira umugisha mwinshi
ngaho komeza usenge Imana irakumva kandi ndagushimira ko wizeye ijwi ry'Amerika ikiganiro agasaro ka Buraga nongere kandi ngushimire ko urerera u Rwanda ukaba ufite raki ukaba kandi wanareze Linda umaze kubona umuryango we ngaho komera nkwifurije amahoro y'Imana
urakoze cyane
ikiganiro cy'uyu munsi hano kirangiriye mbashimiye kwa mwadukurikiye abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni 001 2 0 2 7 4 6 4 6 nongere nyisubiremo ni 001 2 0 2 7 4 6 4 6 naho ubutaha mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana